mambo. Kupanga kwanza. Hope mpo poa lakini karibu sana. This is RDM the podcast and we are back again. Ni Jumapili nyingine tena. By the way, unataka nini Lisa?
Mimi nimezoea hello guys.
Leo ni mambo. So salamu hizi sasa usiwe mchoyo nazo. Unaweza ukashare na rafiki. Na njia pekee ya kushare ni kushare link ya sehemu ambayo unaisikiliza RDM the podcast. Kama ni Apple Podcast, kama ni Cast Radio, kama ni Audio Mac, kama ni platform yoyote. Upendo pekee wa kushare salamu hizi ni kumtumia yule ambaye unatamani sana apate ujumbe. Karibu sana RDM the podcast. Sipo pekee yangu, nipo na mwenzangu, mtangazaji mwenzangu Lisa Ruth. Na tupo leo kuzungumzia topic nzuri sana ambayo unatamani sana kwa kadri utafapata nafasi kuweza kuwafikishia watu wengi, wengi, wengi sana. Lisa, mambo?
Poa, Robin, hi.
Hi, karibu sana RDM the podcast tena leo.
Asante, karibu.
Umechelewa kuingia ofisini.
Unanisemelea.
Hatari. So, leo tunazungumzia kitu gani?
Leo tunaendeleza kile tulichokuwa tunakizungumzia last time. Pole Robin na kikozi.
Asante.
Mvua zinanyesha hizi zinakuja na homa. Mungu akuponye Robin.
Amen. Amen.
Yeah, so last time tulikuwa tuna topic inasema what is sex? What is a relationship without sex? Yeah. Response zilikuwa ni nyingi, maswali yalikuwa ni mengi. I think we should have like an episode katikati ya wiki so we can read out ili watu waweze kujua hata wengine wanafikiria nini na vitu kama hivyo. Hadi kuna watu wengine walikuwa wanachangia hadi zaidi.
Yeah.
It was very nice, very very nice. Na Mungu awabariki sana 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 sana. So tunaamua kwamba hii iwe series Redefining Sex in Church. Masikio, watu wengi sana wamekuwa wakizungumzia juu ya hili kitu lakini tumeshindwa kupata msingi mzuri kutoka kwenye kanisa likizungumzia hivi vitu, umeona? So I think it's a beautiful platform, it's a beautiful place where tutakuwa tunaweza kuelimishana, to learn and unlearn certain things ambazo tumeweza kuzi accumulate kupitia knowledge mbalimbali. Okay, on today's talk, leo tunaenda kuzungumza usafi wa moyo. We're going to discuss about purity. Itakuwa ni somo refu kidogo so tutalivunja vunja pale ambapo tutakuwa tumefikia, then the next time tunaendelea. Sawa Robin.
Mimi ni nani nipinge?
Eti wewe ni nani upinge? Unaunga mkono ho. Yeah.
Kabisa.
Yeah. So purity, sexual purity. So,
usafi wa moyo.
Usafi wa moyo, yani sasa kwenye sexual purity.
Okay.
Tutaelewa huko tunapoendelea. Kama kichwa kijakaa sawa, tutakitengeneza mbele ya safari, au sio?
Nakubali.
So the Bible tumeona haizungumzii sana kuhusu dating, specifically dating. Like it speaks more of sexual purity. Tena to both married and unmarried. Yaani sio kwamba sexual purity ni kwa sababu hujaoa au hujaolewa. Hata ndani ya ndoa kuna umuhimu wa kuwa na sexual purity at times.
Kuna mtu anaweza akawa na concern. Kiswahili kizuri cha sexual purity ni
kipi? Usafi wa moyo katika masuala ya mahusiano.
Okay.
Maybe kuliwekea vizuri. Kwa Kiswahili kidogo kina ukali. So the church speaks mostly that it's just a sin. Umeona? And we hear that keeping your virginity, ukijitunza, wewe ndiye Mungu unampendeza na tumeona kabisa wasichana wote tunamwangalia Virgin Mary. Unajua all that and all that. So imekuwa hivyo tu. The church focus yake kubwa ni kwenye physical purity, usafi wa nje wa mtu. Na ndio maana Robin ni rahisi sana. Mwanamke mpaka anakuja kuolewa ametoa mimba zaidi ya 6 hata 7. Why? She's seeking the physical purity because ni ngumu wewe kwa kuniangalia mimi kujua kwamba nimefanya hicho kitu au sijafanya. Let me go deep kidogo. Siku hizi tunaona mambo ya utandawazi and so forth and so forth. Vitu vingi sana vinakuwa kama vya kawaida. Umeona, like sex kinyume na maumbile. People require that now. Yaani kama uko kwenye mahusiano, it's no longer that kwamba you can't have sex, but you can't have that type of sex. Then yani sijui nisemaje. So unakuta wengine wanakuambia they rather do that but stay virgins in that normal area ili waweze ku maintain the physical purity. Umeona? So tumekuwa in this standard na ndio maana watu wengi sana tumekuwa makini sana kujisafisha nje na sio ule utu wetu wa ndani. Ndio maana nasema usafi wa moyo. Sasa mimi nakuuliza swali. Where do you think?
Mimi.
Yes. Do you think God's goal in you abstaining from sexual relationship? Goal yake hasa inakuwa
ni
nini?
Nafikiri ni kuweka ule usafi, kuendelea kuwa katika ule usafi unaotakiwa. Yaani ipo proper time mambo yeye anadhani utaingia katika hizo vitu.
I feel like God's goal in us is not just for us to stay virgins, it's to be holy. There is a difference. Sasa most of the teachings na mambo mengi ambayo tunajifunza ni kwamba if you don't have a sexual relationship you are automatically holy. But that's not true because you can be a virgin and you cannot be holy. Yaani unaweza usiwe na boyfriend ni kweli, unaweza usitembee na mume wa mtu ni kweli, but you are not not holy. Umeona? Sasa kuna hizi, kuna hii namna, I don't know if it's religion, I don't know if it's how sisi tuna crave hii physical purity, tumeweka standards za kwamba ukiwa hivi then you're okay. Unajua kwa sababu gani nasema hivi? Kwa sababu from the last episode kuna watu wananiambia, mimi tayari nilikuwa ninafanya hivyo sana. Then am I not pure then? Lakini ukiangalia, dhambi ya kuzini unasamehewa. You can repent. There is forgiveness for it. Na maana ukishapata, ukisha repent, repenting meaning is changing your old ways. If you repent, that means you can now start your journey into purity. That makes you holy. Purity applies to everyone. Uwe umeoa, uwe ujaoa, uwe umeolewa, uwe ujaolewa. It's not something ambacho labda wana practice mapadri tu peke yao, au labda wachungaji tu peke yao, au any that kind of people. Any everyone is to seek into acquiring purity. Kwa sababu, you may be a virgin and you may not be pure. Why? I'll tell you an example. Kuna kijana amejitunza, hajawahi kutana na mwanamke, lakini ana a thing with pornography, ana a thing with masturbation. You understand?
Unakuwa unarudi kwenye yale yale.
Yeah, unarudi tu kwenye yale yale, but in a different form. But huku physically you're like saying no, I do not engage myself in sexual affairs.
Alafu siku unajibanza kwenye kona, you watch porn.
So you understand ninavyosema sasa usafi wa moyo. Like I'll read you a verse inatoka Psalm, the one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in any apple to the one who has clean hands and a pure heart. Clean hands ni mikono inaonekana. A pure heart, you cannot see the heart. So you have to have the two. You have to have clean hands and a pure heart. Sasa sisi tuko constantly tuna focus kwenye kusafisha mikono yetu ionekane misafi, lakini huku mioyoni mwetu tuna vitu ambavyo havionekani kwa watu, lakini ndivyo vilivyojaza moyo wetu ambavyo ni viovu. So I'm trying to say kwamba you not being in a sexual relationship does not make you safe. God requires us to be holy. The goal of God is not just for us to abstain, not for us just to like not be engaging in sexual affair, but he requires holiness with that. Jesus has so high expectation of us. Umeona? So si tu kwamba unajitunza, bali una usafi wa moyo. Are we together with that? So sasa tunafanyaje? Na ndo maana nikawa nasema it's very easy vijana kukimbilia kufunika uovu na uovu ili tu wasigundulike, because we focus on what we see.
Kwamba watu watanionaje?
Watu watanionaje?
Mi binti naimba kwaya.
Mi naimba kwaya. Wakijua mi na mimba itakuwaje? So ni bora nifanyaje? Nitoe. Kwa sababu wao wamefocus kwenye usafi wangu mimi wa mwili. Nikitoa mna mtu atajua, itakuwa ni siri yangu. Lakini nitaendelea kuhudumu madhabahuni. Nitaendelea kuimba madhabahuni. But no one will know kwamba I am not pure because it won't be appearing outside. Nakupa mfano. Kwa mfano, wewe ushaikuwa na wageni nyumbani.
Yeah.
Like mama akakwambia wageni wanafika hapa dakika 2 wanaingia hapa sasa hivi. Unaona gari la vurugu meji mechi inayotokea pale. Like
hiyo Megi.
Ehe. Kama usafi hujafanyika sembleni, au utafagia utafanya nini? Na muda yani ndani hizo dakika 2 pawe smart.
Vyo
vitasafisha. Ina maana sasa for instance mnasafisha pale sembleni. Mimi hapa nimefanya hivyo mara nyingi sana. Ule uchafu unaingiza chini ya kochi. Unafagia.
Ndio tabia zako.
Wewe sikiliza mfano. Okay. Umeona? Mm-hmm. Unaingiza chini ya kochi kwa sababu muda unakuwa umeshabana. Una uhakika mgeni akija ataona ile sehemu ile usafi, lakini hata inama chini ya kochi kuangalia kwamba kuna uchafu chini ya kochi. Atapendeza tu kwamba sebule safi, inapendeza. Wow. Ah, watoto wangu ndani wa safi. Lakini real sense, ule uchafu wote uko chini?
Uko ndiko kwenye mambo.
You getting what I'm trying to say?
Yeah.
Fungua Exodus 28:42 mpaka 43. Inasema, make linen undergarments as a covering for the body, reaching from the waist to the thigh. Aaron and his sons must wear them whenever they enter the tent of meeting or approach the altar to minister in the holy place, so that they will not incur guilt and die. This is to be a lasting ordinance for Aaron and his descendants. Yani maagizo ya Mungu kwa Haruni ambaye ndiye alikuwa kuhani, kwamba wanapoingia kwa ajili ya kuminister madhabahuni ni lazima. God is talking about undergarments. Undergarments alikuwa anazungumzia chupi, alikuwa anazungumzia yale mavazi ya ndani ya mtu. Sasa unajiuliza, like, why was God concerned with the undergarments? In real sense, God was actually trying to say you need to be pure in the presence of God. Zile uchafu ambao unauficha, ambao unasema hamna mtu anaoona, that is what God is concerned with. Kwamba huo ndo uchafu ambao unatakiwa uondoe unapokuja kwenye uwepo wa nani? Uwepo wa Mungu. Umeona, an area of our lives that is hidden. The area of our life that is hidden that no one sees. That is what God is concerned about. That's where purity lies. Umeona? Si vile ambavyo sisi huku nje tunaona na tunatazama. You understand? Kwamba huku nje naweza nikaa sawa, lakini ndani huku mimi nina mambo yangu chungu mzima ambayo no one is seeing. That's my undergarment. Sasa that is what our God is concerned with. He seeks for us to have that kind line of purity, sehemu ambayo hamna mtu anajua. Achana na hii profile ambayo tumeiweka sisi huku, our bio, umeona, the how we present ourselves, that's not what God is concerned with. Yule, achana na huyu Robin na Lisa wanaofanya uinjilisti kwenye podcast, achana na hawa wale ambao wakirudi nyumbani au wakiwa
wanafanya nini.
That's what God is concerned about.
Sababu huko nje you might be acting holy.
Yeah, you might be acting holy. Ndio maana nikasema the church standard of being holy, of being pure is physical. You have clean hands but an pure heart. Na ndio maana tumekuwa Wakristo ni watu wa kuumiza sana watu pia. Wengi sana, because we are concerned with how they appear, with how they look outside. But no one is really concerned with how that person is inside. Hata kwa wazazi, hii ipo sana. Mimi sasa hivi mwanangu ameanza kula. Umeona? Kuna muda I was meditating on this. Ni kweli mimi nikimwangalia mtoto wangu ameshiba ndiki tumbo na sema wow, ameshiba. But nimemlisha nini? Je, amekula kweli kitu ambacho kinaenda kuwa kirutubisho kwa ajili ya mwili wake au nini? Au kwa sababu tu ameapia healthy, so I equal that to her being healthy. You understand? Yani I wish tungekuwa tunalielewa vizuri hichi kitu, then it will not be easy to judge people, because people struggle with things that we don't see. We will give them grace, kwa sababu unajua unavookoka leo. Mimi nilikuwa nawaambia watu kwenye mtandao wangu, nikamwambia like, usiogope kuokoka kwa sababu unadhani hujui kuvaa vizuri. Njoo hivyo hivyo unavyovaa, alafu ukishakuja huko kukubali, God is going to change that, and it's a process. But for church is so concerned with the physical change rather than the change that is inside. Na ndio maana waga sasa zingine we are very quick to judge people because we feel like they are required to change in an instant au nini. Sasa wengine wanakuwa wako vizuri sana kujiperfect outside, lakini ndani wana mambo mengi, yani wana vitu vingi. So purity is beyond you not having just yani wewe usio kasema mimi kwa sababu sina boyfriend then I'm pure, mimi kwa sababu sina girlfriend then I'm pure, mimi kwa sababu I don't do these sexual things yani then I'm pure. No, it requires you to be holy. God requires us to be holy. Umeona, you might be the way you are, na you might be abstaining, you might be celibate, it's true, but yet you are watching porn, yet you are masturbating, yet you are doing all these things ambazo in real sense have present ule usafi wako wa moyoni. Kwa nataka kila mtu atafakari, hata yule ambaye shai kutoa mimba ajiulize ni kwa nini alitoa mimba. Most of the times tena ukifuatilia wasichana ambao waliopata mimba wakiwa wanatumika kanisani, they'll do that because they fear kwamba wataonekanaje. So it's okay for them doing that sin, lakini ikiwa inaonekana, that's the problem. Kwa watu wengi wamejua ni namna gani ya kuficha huku nje, lakini wakiendelea na hizo dhambi kimya kimya. Sasa je, tutakuwa kanisani hivyo mpaka mwisho siku? Je, are we going to go heaven? Is heaven really our goal? If that's the case, unadhani tutaenda mbinguni kweli kwa staili? Kila mtu akijua namna gani ya kujivalisha ngozi ya kondoo, kwa kama Maria wajua kali. Like kila mtu anajua kujivalisha ngozi ya kondoo, but everyone has something that they don't wanna face inside. I just want to tell people kwamba wale ambao wameshatia kwenye dhambi ya sexual sin, they shouldn't condemn themselves. Kwamba kwa sababu nimeingia kwenye sexual sin, then I'm no longer pure. No, you can start over and have that purity journey na ukawa vizuri. Na wale ambao wanasema mimi nimeshajiweka vizuri, niko bien, niko sawa, they should know God requires an extra mile. God's goal is not for your virginity, it's for you to be holy. Umeona? So in your virginity, you have to seek how to pursue purity. So that's a topic for another time, how to pursue purity. Unawezaje kuwa na usafi wa moyo?
Nice. So guys, kitu kikubwa ambacho cha kukichukua, usijaribu, yani usimuigizie Mungu.
Yeah.
I can say that. Au yani unajua unapofanya kuna kitu unafanya unadhani una impress binadamu, lakini it's like
you're killing yourself.
Yeah, you are killing yourself. Yani kuonesha watu kwamba you are so yani you are, lakini ukiwa yani let your outside be like yani nje kuwe, yani nje unapojiweka safi, yani kiwe na jinsi ndani ulivyo yani. So huku nje una appear like you are like you know, amina, like inside you don't do the amina. Yeah, it's bad. So hope utakuwa umejifunza kitu. Na for anything, ingia kwenye mitandao ya kijamii, unaandika RDM the podcast pale Instagram, una comment, una jambo lolote lile la kushare na sisi, sema pale, sisi tutakuja nalo hapa. So tunatoa kama maoni eh. Bakanisa sasa yanatakiwa kuamka, vijana wanahitaji elimu sana.
Yeah.
Otherwise tutapoteza wengi, au unasemaje?
Yeah.
Bwana basi sawa, sisi tukutakie wiki njema na uwe na mipango mizuri, na mipango yote uendelee kumshirikisha Mungu. Tukutane tena Jumapili ijayo. Hii ni RDM the podcast.
Yeah.